Run the record. London, 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 London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi menda takapedo. Dem ni kafu, pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Shere ni meja, tumekujadi na tambla. Tulibeba meja, yule alifanya bablas. Buzi ndorende, tunarogadi wakamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, hey, dem kukipanyo.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi mendata kapedo. Dem ni kafu, pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Pese sabuni ya roi nafanya nini kwa mbu. Bash na wekia minyo na kata majikino. Mapenzi mwanga dingo nyoki rudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga sipo stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sidhani.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi mendata kapedo. Dem ni kafu, pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mind.
Okay, keti chini, geuka hivi, wachanchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ndakutoa stress na nikupunguzie nyege.
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi mendata kapedo. Dem ni kafu, pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo.